ere bumba kati olwalero munjazi kimimi omugeye na kitonde sejano atumite nyo akumewe nagemba kulisize eryakekadde manyi gwe tuyitamu gwe tutuuma nabe lwaki aba kitegeera otunnyonnyola endongo kakibe kisiri kyogera munnange kigisibyeko nkikwekera yenzi oyinza atyawo kinkyayisa n'omulogo ayinza okumbuukako alikitakkuluzaako omwami ttaka bwebeegatta ne walumba embeekengera ebyaleero byondeese byampalo kiyambe ababiriza okubikenguka ensonga gye mmala ndi okugisensula gyensingasingako n'ennyanja endala mukole muti tewabaawo okwekwetula n'okusagaasagala nzeera nsumuludde mukoddemu okunaanya okwetuulako yempitira mbalabanga mwekandula n'ensawo omusiisa senseebe kukkola takisizi mukyatidde okutuwungula so mulimu ensimbi nyingi ddala eriyo abasinoonyanga abeesimbisanga n'akalimu keeteka mumalaamu okumusensula asigaza ekika kyenga mukyala ddala yadde akalimu keekabbeeyi ntono n'osangayo abakeera okweyambula bifaananyi babatunda obusa mukazi ali ku buddo ng'asamba ttaka kitiibwa ky'obukyalo kittattana kojja olumira eweekwasa eddogo gyaba kuno maama banfuula ddibya ng'omukazi kuloola okuwolongola apaneezo zimpiseeko ntidde okugwa musigadde misumeeni kusala mbaawo bali baalaba amabeera okukubagana gabaasawo ddogo egatuuke ku ttaka nga tuugwa mu kati ekyampakanyaluwa kyafanga ku kyekyo kimbuulire kati lyaddira bukyala ku bujengula kale ng'omukazi okutema ennyama mugirinde mu biyungu mututtattana bibadde bikyali bityowulira ejjano bye bitwoleko obukyalo ku byesammula ne twekakaatika ku byotututtattana sente tugiyitamidde okukira enjaga leero okusitama omukyala ddala embeera eringa eyeetukubya ekikwe bwogattako abakyala okuyita obusa bwe nnyini nnyini n'amaziga mpulira njiwa waliwo eyalaja naawe omubawulira kirwaki omukazi bw'aba tebamwambula ekiweemuula ggwanga naseka ensiko nga beeyambula bokka be bangi ddala tetukyaddidde n'abaami kubasaaliza batwerolera kyere emisana ttuku siringi y'ebireese njekokkola bakaze tuseerebeza terujyammuka kitiiwa tukitunze ensimbi entono kye twali twafuna obufunye endola.